job. You, yeah. Free, free. Umeni blessi chesa, liko sina matuma insina bakula misina hatua. Kweli weni greater, bila jua ya juu ya pala I'm sure. Kozi ya juu inadai dado ala surua, miso na biwa wongo. Ejwanga rudi yes, misi bandigwi mchongo. Siti haki wina dogo, mso pili pili na mhogo. Naonekana nimekonda boga siti mbili na ndogo. Kumi shuri na moko, kamili ya kitompo. Free sio kidogo, imara kama boko. Thanks ya bless lord. Free in the jungle, free cooler mango, free FB ndo ana staff bila bando kupembea swing swing kwenye beat free. Dom kings from GC halili wiz. Dom with nyumba ya marapa it's a rapper song.
God send you free, free, free. God send you free, free, free. See the free come air,
free come air.
See the free come air.
Free on the beat, kuzi mada mada vesna. Unapokwenda basi kumbuka kurudi na unaoyatenda yatende ukiwa na budi. Ogopa pokea nguo kwa mtu aliye uchi. Wawindaji wanawindwa hakuna tofauti na mfugaji anefugwa. Bola ujinga salama kuliko janja mazala.
Ameni set free, hey alfabeti, ajani set Z. Yana make me kwa side mila, na wacheck ni drug dealer. Na pushi zaki jesi, maunga unga hai yungani na sisi. Hai kiundani, loho hai shindani wala kubeti na kifo. Utani kuta shaba, nikige uka pisto. Ukige uka devo, wanja bado wa Kristo. Pisto, 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 pisto,
pisto. God send you free, free.
Free cover air.